safiri sadama feri tunakuombea utakutakia uzima huko unakokwenda.